Shalom, shalom, shalom. Lord, your mercy and favor is all we need. Forgive our sins, O Lord, Son of David, have mercy on us. Amen, amen, amen. Leo tutajifunza somo linaitwa udanganyifu au deception. Na hili somo tutajifunza sawasawa na kitabu cha Samueli wa pili sura ile ya 12. Lakini kwa uelewa zaidi na kusihi usome kuanzia ile sura ya 11 ili upate ufahamu vizuri zaidi. Na hii sura ya 12 tutajifunza mstari ule wa 13 na mpaka 15, lakini sana wa 13. Biblia inasema Daudi akamwambia Nathan, nimemfanyia Bwana dhambi. Nathani akamwambia Daudi, Bwana naye ameiondoa dhambi yako, hutakufa. Then David confessed to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan replied, yes, but the Lord has forgiven you and you won't die for your sin. So leo tunajifunza somo linaitwa udanganyifu au deception. Mara nyingi sana tumekuwa tukifanya vitu kuwaficha wanadamu. Kwa mfano, kwa habari ya mfalme Daudi, yeye alifanya uzinzi. Na sio tu uzinzi, alifikia mpaka hatua ya kuua. Alimtamani mke wa mtu, akalala naye na hakuishia hapo. Akaenda akaua mpaka mume wake. Na huyo mwanamke haikuishia hapo, alibeba mpaka ujauzito. Kwa hiyo mara nyingi sana tukifanya vitu huwa tunadhani ya kwamba tunafanya kuwaficha wanadamu wasijue. Deception huwaga na kuwaga iko hivyo. Yaani kwamba kwanza unaanza kujidanganya mwenyewe. Maana kwanza unapoingia kwenye issue ya deception, wewe mwenyewe ushajidanganya. Kufikiria tu kwamba unamdanganya mtu fulani. Naweza nikatolea mfano kwamba naweza nikaa nafanya uzinzi kwa mke wangu au kwa mume wangu, au naweza nikawa naiba mahali fulani, au naweza nikawa na whatever you are doing, any sinful act you are doing, dhambi yoyote unayoifanya na unajua kabisa lakini unafanya kwa siri, au mmecomply mko wanne, watano, watatu, wawili, mnafanya jambo ambalo ni kinyume na mapenzi ya Mungu, lakini unasema nafanya kwa sababu hanioni mtu fulani, hanioni. Lakini unasahau jambo lolote unalofanya hufanyi kwa yule mtu, unafanya kwa Mungu. Maana yeye peke yake, sasa na Mithali 15:3, macho yake ndio yako kila mahali, yanamchunguza mbaya na mwema. So hili somo ni la muhimu sana to us Christians. Let's not deceive ourselves. Siku zote ukitaka kufanya jambo, kaa ukijua jambo moja. Anayekuona ni Mungu. Na ndio maana Daudi hakusema nimemfanyia Uria dhambi. Alisema nimemfanyia Bwana dhambi. Uria ni mume wa Bathsheba ambaye aliuawa. Hakusema nimemfanyia Uria dhambi. No, maana Uria hakuwa anajua. Lakini Mungu alikuwa anajua. Na ndio maana akatumwa prophet Nathan aende akazungumze naye kwa habari ya dhambi aliyoifanya. There is grace in everything. So if you know you are living a life of deception, repent. Kama Nathan alivyomwambia Daudi, hutakufa. Mungu ameiondoa dhambi. You are forgiven. Anza kubadilisha mfumo wa maisha yako. Uko kazini, acha kufanya deception. Uko kwenye ndoa yako, acha kufanya deception. Kwanza unajidanganya mwenyewe. At the end of the day, we will reap what we sow. Kwa hili ni somo la msingi na la muhimu sana, udanganyifu au kwa lugha ya Kiingereza deception. Kwa lolote unalifanya kwenye giza, ukafikiri litaishi huko kwenye giza. Mfalme wa amani alimwambia Daudi, maana wewe ulifanya jambo hili kwa siri, bali mimi nitalifanya jambo hili mbele ya Israeli wote na mbele ya jua. Maana yake you can deceive men kwa sababu they don't know. Unaweza ukadeceive binadamu kwa sababu hawajui, lakini Mungu anajua. Yeye aichunguzae nia ya mioyo yetu, anajua. Deception inaenda mpaka kwenye habari ya maombi. You can deceive people kama mimi I'm a prayer warrior, I'm doing this, I read the Bible, I meditate on this, lakini only God can testify for your works. Only him. Only God, ambaye yeye anajua matendo yako ya sirini. ambaye anajua nia ya moyo wako, kwamba unafanya kweli kwa imani ya Kristo Yesu iliyo ndani yako, au unafanya kwa hali ya roho ya udanganyifu, a spirit of deception. So whatever you're doing right now in the dark, acha. Chochote unachofanya katika giza sasa hivi kiache, iko siku itakuja kujulikana. Mungu aliyeweka wazi mambo ya Daudi anaweza kuweka wazi mambo yoyote, na siku zote njia ya Mungu huwa ni fupi. So hata siku moja usifikiri kwamba kwa ambao wako kwenye ndoa, usifikiri kwamba mume wako au mke wako ndiye ambaye ana naweza nikasema ndiye ambaye unamfanyia kile kitu ambacho unamfanyia. Let's say una mahusiano ya nje. Nje ya ndoa yako, nje ya mke wako, nje ya mume wako, unajipa kipaumbele na kudhani kwamba unayemdeceive ni mume wako au mke wako. Si yeye, unayemdeceive ni Mungu wako. Kwa sababu mbingu na nchi zitapita, lakini neno lake litapita. Maana yake kwamba you be accountable to every act you are doing today. So there is time to repent. Repent for your sins, eh? Tutubu kwa dhambi zetu. Inawezekana kabisa kwa kificho tumefanya maovu mbele za Mungu. Kwa kificho tumefanya machukizo mbele za Mungu. Na tunajua. Na tumewafanyia watu wengine ambao leo hii hawajui. Inawezekana kabisa umekaa mahali unaongea mambo mabaya sana. Au umekaa mahali unafanya vitu vibaya sana. Au unawaza yaliyo mabaya sana. And you deceive yourself like, ah, they don't know what I'm thinking. They don't know what I'm doing. They don't know what I'm talking about them. Lakini God knows. He sees everything and everyone. Yeye peke yake ndo anayekagua mioyo yangu mimi na yeye. Mimi na wewe, anayehakikisha mioyo yetu. The one who is searching our hearts. So kuanzia leo, kataa the spirit of deception. Kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote, kwa roho yako yote na moyo wako wote. Stop deceiving yourself kwanza. Stop deceiving people around you. And stop deceiving anyone ambaye yuko connected to your life. Hii itakusaidia sana. Baraka nyingi sana zinatupita kwa sababu ya udanganyifu. We are lying too much. And we are creating different schemes kwa kuzani kwamba tunaweza tukatoka kwenye hizo whatever we have put ourselves into. As a Christian, deception is not our portion and it will never be our portion. You see, David, a man after God's heart, he said, I have sinned against God. Na sio against Uriah. No, against God. Because he saw me doing it. He saw me committing uzinzi. He saw me killing nani Uriah. He saw everything. Toka naanza kumtamani yule mwanamke, yani kuanzia akiwa naoga, aliniona macho yangu matamanio juu yake. Mpaka nakuja kufikia hatua ya kuua mtu, alikuwa ananiona. Where can I hide myself from the face of God? Now we as Christian, we should imitate Christ. Leo hii you can deceive your boss, but then you cannot deceive God. Leo hii you can deceive your husband, you cannot deceive God. Leo hii unaweza ukamdeceive mke wako, but you cannot deceive God. Leo hii you can deceive anyone connected to your life, but then you cannot deceive God. We should quit living a life of deception. Na kubaliana na maisha yetu, na kuembrace the truth. Because Jesus is the way, the truth, and the life. We only need the truth in our lives. So we need to rebuke the spirit of deception as much as we can. Because at the end of the day, we'll be answerable to God and not to men. In Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. Lord, your mercy and favor is all we need. Tunahitaji rehema zako, tunahitaji neema yako, tunahitaji amani yako. Utusaidie. Popote kwenye maisha yetu tumekamatwa na roho ya deception, roho ya udanganyifu. Release us, O Lord. By your mighty hand, release us, O Lord. Have mercy on us, your children, O God. Release us from any prison of deception that we are in. And deliver us from any evil of deception. In Jesus' mighty name. Amen, amen, amen.